Golden Root Entertainment, Genius Marriages. Pente me as a teacher kapu.
Shkoni chama siku wano,
mi 50-50.
Shkoni chama siku wano,
mi 50-50.
Ukani konda kuseni,
ni kukonde mazuro nani.
Kani konda kuseni seni,
ni kukonde mazuro nani.
Konda apa na nebo nebo,
50-50.
Konda apa na nebo nebo,
50-50.
Kani konda kuseni,
ni kukonde mazuro.
Pakuvina, pakuvina baby,
mkwate chiuno.
Pakuvina, pakuvina honey,
mkwate chiuno.
Ukazivela mwamene nchinjira magia,
tonka twende.
Ukazivela mwamene nchinjira magia,
tonka twende.
Uko, kwa mene kulira ngoma,
tonka twende.
Uko, kwa mene baliza ngoma,
tonka twende.
Shkondi chama siku wano,
ni 50-50.
Shkondi chama siku wano,
ni 50-50.
Ukani konda kuseni,
ni kukonde mazuro nani.
Kani konda kuseni seni,
ni kukonde mazuro nani.
Konda apana nebo nebo,
50-50.
Konda apana nebo nebo,
50-50.
Kani konda kuseni,
ni kukonde mazuro nani.
Chapita, mabachiri paliwe. Chaona mwanza ko chapita, mabachiri paliwe.
Futika kukukonda baby,
futika kunikonda mwanza.
Na futika kukukonda honey,
futika kunikonda mwanza.
Konda apana nebo nebo,
50-50.
Konda apana nebo nebo,
50-50.
Shkondi chama siku wano,
ni 50-50.
Shkondi chama siku wano,
ni 50-50.
Kani konda kuseni,
ni kukonde mazuro nani.
Kani konda kuseni seni,
ni kukonde mazuro nani.
Konda apana nebo nebo,
50-50.
Konda apana nebo nebo,
50-50.
Kani konda kuseni,
ni kukonde mazuro nani.
Baliza ngoma,
tonka twende.
Shkondi chama siku wano,
ni 50-50.
Shkondi chama siku wano,
ni 50-50.
Ukani konda kuseni,
ni kukonde mazuro nani.
Kani konda kuseni seni,
ni kukonde mazuro nani.
Konda apana nebo nebo,
50-50.
Konda apana nebo nebo,
50-50.
Kani konda kuseni,
ni kukonde mazuro nani.
Okarex want my younger brother Mari, I see Majorax, I see Okarosido. Our names and songs are scattered all over the borders. Always remember, black is beautiful, white is wonderful. Fire my bomba Kete.
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.